kuambiwa sina mapenzi. Come on. Utambiwa sina mapenzi. Utambiwa si mwaminifu mi. Utambiwa sina binadamu kwenye mapenzi. Utambiwa sina umuhimu kwako. Sali yangu sikuwa ni kuchita madem, si kweli mpenzi. Utambiwa sina mapenzi. Oh, jitahidi mpenzi kuwa na subira. Jitahidi mpenzi kuwa na maamuzi. Juu ya penzi letu, pendo letu. Juu ya penzi letu, pendo letu.
Hebu chukua maamuzi, we mjuzi mkufunzi. Acha hizo ni makuzi upuzi. Jeans naishi nkasta kwenye movie. Tumeshashia vingi ukikatani mzushi. Tukai chini libalani uvumi. Chuki tulikatai na yumbisha diuchumi. Hebu kumbuka fuwa na vitu vya msingi. Madana majigambo vita irudisha ligi.
Yes. Ukambiwa mimi nipo tuwa mtanda ganga ganga tunja. Ukambiwa mimuhuni sina kazi mama. Kila nachopanga nalafanya juu yako mpenzi. Kila nalofanya ninalofanga juu yako. Jitahidi mpenzi, jitahidi subira. Kuwa na subira. Mpenzi, kuwa na maamuzi. Maamuzi mpenzi. Pendo letu kama pendo letu.
Nasisitiza msimamo, siumbishwe na maneno watu wengine wanaongea midomo yao michafu. Ukanihukumu ukaniona kama mimi ni kavu. Na malengo juu yako mimi si mpumbavu. Upendo wa dhati sitonyesha dharau. Sikudanganyi, hii nataka ufahamu. Mapenzi ya kweli, jua uongo ni hatari. Acha tuwe na amani, mawaki achana nao.
Yes. Jitahidi mpenzi. Come on, we should not be.
Ayo, ayo,
ayo, ayo. Come on,
why, 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 why,
why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, oh, hey, yeah, oh.